Le imadraji hakkunde leydi Malindi kanye UNICEF gouvernement leydi Zapom e pabiriki leydi Malindi le 28 lewru décembre ndu firgoji sapo kandi resude pikiri nyaw coronavirus di mbawa munjude wulare koni fana mudu fab yotto yalla hono jamaare wonde le leydi ndi fu hani fesirede fabe kada yirwude o do nyaw fa kebem famtar kedden
golle mo fedde UNICEF hebi hakkile mudum le balligu gouvernement leydi Japon o do balligu fana mudu woni faabaade kana koɓe leydi Malindi le imadraji ɓe gondi fewde nyaw coronavirus o. Madame Sylvie Fouye woni keeɗo fedde UNICEF ne le leydi Malindi.
Congélateur goto fof na wawani ko ɓuuri litreuji temedde jeegom e ɗiɗi ɓuɓɓal ngal na wawa jippade fa moins 60 ma moins 80 yo lolɗi ɗi chambre ŋaji froide nayyi congélateur noga e joyyi glaciaire temedere ɗi goto fof hakke uñaji tati nokkuji ɗi jampikiri resta e muɗum jawdi ɗiɗo kake gollirɗi na wara millioji temedere e millioji capan tati e jeɗɗi e millioji ɗiɗi sefa.
Ambassadeur leydi Japon gondo malido Daisuke Kuroki ka holiti wiide heejo ngo waran laataade sababu hokkude cuuɗi gollirɗi faa heewi kaaki ko gollira ɗum waran janginde dogotoro en ɓee ɗum.
Ɗum latto sababu tottude hakke cuuɗi dogotoro nogay kaaki kesi e janginde golloɓe uñaaji ɗiɗi e temeɗe joyyi e sappo e joyyi dow sifa golle o e haybugol kaaki gollirɗi kesi ɗi.
Gouvernement leydi Malindi ka yetti leydi Japon le oɗo golle. Secrétaire général suudu ministre kumaniɗo cellal e yirwere le leydi ndi Ali Diop ka ana narda yimɓele ngaroɓe fa nawtiro ɗiɗo kaaki gollirɗi nanga ɗum fa gasa.
Ngal ɗo woni dokkal kaaki gollirɗi cowonde laaɓi tati haybugol waxin ngaji le ɓuɓɓol hasindinagal ne darda totaɓe ɓe haybude sanne ɗiɗo kaaki gollirɗi saabi nafaka jamare nde.
Pikir antirteɗo Pfizer cakkotoɗo nyaw COVID-19 o wara fa wadde le leydi ndi le ñalaɗe ngaroɗe le muɗum wajibi kina frikongaji mbawɗi nangude ɓuɓol fa ɓooya tawe le leydi ndi. Keƴaɗo fedde UNICEF ne leydi Malindi ka holliti wiide ana fawi gikke muɗum wiide le temedere fuu deɓe malinkoɓe ka waran pikkade le ñalaɗe ngaroɗe.
Neɗɗo camtanaɗo nyaw coronavirus so fesama nde wattere tan heƴana ɗiɗo kabaru jan wonno dow beme ande to andanɓe kabaru cellal kollitiɗo yoɗum wona gonga wala fuu dalil moɓe jogui dow hono wiide neɗɗo camtanaɗo nyaw coronavirus so fesama nde wattere tan heƴa ka mbi so ɓami fa jommum santanama nyaw coronavirus so an hani muncade lebbi tati farde muɗum fesade ɗo kadditen bete hande dow kabaruji meɗen jowiɗo dow nyaw coronavirus so yen ji wattu goɗɗo.